akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka buno era omumyuka asooka owa Ssekiboobo Oweekitiibwa Ssenyonjo Moses Kiyimba asoomoozezza abazadde mu byalo okuyigiriza abaana emirimu gye bakola. Sseruyange Christopher yabirina mu bujjuvu.
Oweekitiibwa Moses Ssenyonjo Kiyimba okwogera bino abadde alambula abantu b'omuteregga mu ggombola ya Musale Naggojje ng'alambudde emiruka ebiri okuli ogw'e Namataba kusana ogwa Naggojje ng'alambudde abalimi ab'enjala okusana abalunzi ku byalo okuli Kanyogoga Nakawala Natyole kusana Mayanga yanga ng'eno gy'asinzize n'akalatira abazadde bulijjo okuyigirizanga abaana emirimu gye bakola baleme okufuuka bangala obunaani.
Akeera enkya n'agenda mu nnimiro ye yennyini ssaawa nnya n'avaayo ssaawa ttaano naye nga yavudde eka ate omwana yamulese agenze tamanyi omwana yatambudde bibye ono omukulu tamukubiriza nti abaana tugende tumale okulimako naye yennyini agenze ssaawa nnya. Mu mbeera eyo tunaweerera tutya abaana baffe? Bino bye mbasaba, mugende mukubiriza abantu bayige okukola.
Oweekitiibwa era akalatidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka, abalimi n'abalunzi okwettaniranga amagezi ag'ekikugu kibayamba okukola emirimu gy'obulimi n'obulunzi nga bagigaseeko omutindo. Kigonya John Lukolokomba nga yakulira ebyenjigiriza y'amatendekero ga ggulu mu ssaza Kyaggwe asinzidde eno n'akalatidde abantu b'omuteregga bulijjo okujjumbira amasomero agabali okumpi.
Abazadde ate muve mu by'okwekaniikirira, someseza mu ssomero ly'osobola. Kuno yokuwa kuliko primary ya kuno yungu usonesika.
Kula chana muenda kuneze Bili CBS FM Mandisom Radio Eyavu Kaba Mulembo Mutebi. Inze Seriange Christopher Eno Musazali Omuteregga Kyaggwe.
Webali nyo Seriange Christopher.